straight out from Zambia Music Site.
Kutemenwe, nali kukwilile ma baby. Nechite mwikona le kupela tena chali icha pusanato. But I wonder why lelo wanshafia mupilamba. Never mind my feeling yanga, you decided to dump me. Umutima wandi wapya, hey. Shishivene kona lalo lapa, hey, hey. Walipunzi sana muwa, hey. Walenge sana kalana sabu, hey, hey, hey. Ichi chalo, chate ninga kosa nkalabalo. Kulineo, ichi chalo, chate ninga kosa nkalabalo. Nenzo ona munga unikona. Kansi wenzo na macha beboza. Nenzo ona munga unikona.
Naba mami wobe futi na boniso kamiti mogu ubi inga fitumwa musu. Pati wa filo kupiriva mwema nani fintu fimo. Kisa kubeba taba nechi mwana mulu fumo. Mwema gero bambi bati tamutina. Kwamba gemu ya kosa ngajo ni sina. Shame on you, mwabesho mupina. Na isema pressure, ya chita ikina.
Ichichalo, chate ninga kosa nkalabalo. Kulineo ichichalo. Chate ninga kosa nkalabalo. Nenzo ona munga unikona. Kansi wenzo na macha beboza. Nenzo ona munga unikona. Kansi wenzo na macha beboza. Ichi chalo.
Amatea eo jazi. Aposto kanselazi. Ene solo. I see you. Ama sponsors. Bwana keo. Nami mona.
What is this? Game On exclusive.
Wambi na wambi.
Kedime.
Download it from westsidemusicblog.net.
This sounds great. Straight out from ZambiaMusicSite.com.